This is DJ Masu Bukor, the king of spins.
Say I'm wrong. Say I'm wrong. Oh, baby. Mona, more. Hakuna mwingine kumsikia kwa masikio yangu. Hakuna mwingine kuona kwa macho yangu. Ni baby, ni baby. Hani, ni shushe mabani. Ni gege, ni gege. Ni kwako tabani. Hey, ah, mama. Ni kuita jina gani, baby? Hani, ama boo, mona, mama. Hey, ah, mama. Nikuite jina gani, mahabuba au lazizi, au mwanamu. Mwanamu, moyoni ufunika, never seen before. Hata unavyonipa, never seen before. Wengine kwa nini? Oh la la la, la la, never seen before. Wote mpaka kifo. Madunga embe onini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni bebe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, kama mwambuli. Ni bebe, kanitupe kileleni. Ni bebe yote yote atabani. Oh, mi amor.
Kimamba on the beat.
Mpenzi wangu, na kwenye giza, giza totoro. Wendo mwangaza wangu, chuma wangu wakupapasia. You know I say I love you, I love you too much, oh. Baby, you know I say I need you, I need you too much.
Follow on Instagram,
much,
oh. Facebook and Twitter at DJ Masumbuko.
Ah, ya Rufi.
Tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani. Oh halala, kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani. Oh halala, mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi, kile mansie na magongo, na chechemea. Chechemea, dumange tupige msondo, unirutishe enzi, na mimi anze ndondondo, unyemelea, nyemelea. Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am,
amen, amen, amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilindie kipenzi changu, wasije wakanibia. Ah, ya Ruhi, habibi. Hey, I love you. Ah, ya Ruhi, habibi. Hey, I love you.
Baby, kwa penzi laka, oh, 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 oh.
Fall in love like this. I never thought there'd come a day and then get fall in love like this.
This is DJ Masumbuko, the
king of spins. Well, I did it, love, did it, love, did it, love that I'm feeling. Did it, love, did it, love, did it, love, did it, love that I'm feeling.
Baby, drink with sure. Nataka kuwa na bebe. Only you walk. Niko sure. Nataka kuishi na wewe. Only you.
Imeandikwa mtoto anazaliwa na umama na mubaba. Imeandikwa mtoto anazaliwa na umama na mubaba.
Akishakuwa inabidi aondoke kwa mumama na mubaba. Akishakuwa inabidi aondoke kwa mumama na mubaba.
Oh baby, na nakupenda, na na nakutaka.
Oh baby, na nakupenda, na na nakutaka.
And I can't go without you, kanabe. Ya kipenzi letu tumezara. Lakini baby usijali, kesi tutajibu baadaye. I can't deny it, but your father wants me in a casket. I think he's no playing. As he not the way we sneak at night when he goes to sleep. Drink and drive or we take the risk. Got to do a coffee at my police. Hey, but I would never leave you alone. Hey, best believe my pain. See as he go go out, I'll pick it up.
wazazi wameshikana hare eti penzi letu tuzare lakini baby usijale kikezi tutajibu badae wazazi wameshikana hare eti penzi letu tuzare lakini baby usijale kikezi tutajibu badae kikezi tutajibu badae kikezi tutajibu badae kikezi tutajibu badae tajibu bada
This is DJ Mazumbuko.
Check it there where to I'm a blackie. Hatu wezi enda ho. Tusisi wote tumeshiwa na senti. Oh oh. But your friends that are gone just left me. We'll stare at the stars and make a wish. To the world we meant to be. Yeah, yeah. We should be heading home, baby, to an end. But that is our song, we just to jazz. Jump out of bed, come away. As I see what Michigan are. If you can see that you do sorry. I can't baby, use a jelly. She gets into touch with my God. I know you want Michigan are.
Yako kama ringtone nikilala kwa masikio bado inanijia bado naisikia akama macho ndo zangu mboni hata nisipofumba wengine sioni bado unanijia unanijia kwenye baridi nikumbate jimbo la mapenzi tuwe wote upweke mwenzako na ofia. Nipete nipate tulia. Navyo kupenda sinichoke. Kama basi kufa tuve ote. Mziki dondani nafila. Nipete nipate tulia. Aye, 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 aye.
I'm a morning and falling now. I'm falling now. Oh, yeah, 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 yeah. Nime falling now, I'm falling now. Oh, mi na ewe.
Yeah.
Aiwe kiangaza mapomasika. Unia hit baby tutafika. Oh, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na kadhalika. Oh, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe. Akama umeroga, basi ongeza tena. Nipaka we mazima. Oh, mazima. Na vyo kupendo sinichoke. Ama basi kufa tufe wote. Ziki donda nina afia. Kipeti nipate tuni. Oh, yeah, yeah, yeah.
I'm falling
now. I'm falling now. I'm falling now. I'm falling now. Girl, you are the queen. That's a dream, but not my lady, you are the queen. Anything you want, just let me die. Do, 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 do.
You're the only one.
Better you amaze me. Baby, tell me, am I your type? And do you like my vibe?
Baby, you are just my type. Giving you all my time. Wanna be with you for life, for life. Oh,
baby, be my valentine. Baby, would you wine and dance for me?
For me, for me.
Be my valentine. Baby, just wine and dance for me.
For me, for me.
So shut up. Hobby baby, let me kiss into the magic. Weka mate, niteleze baby. Kisha niweke mpangoni.
upendo basi mini meokota. Ujawai hata siku kuniroja. Unanita my king, nakweta my queen. Unanipenda mbaka na ogopa. Tumetulia, hatuna mamamba. Haya tugombanishi mambo ya kishamba. Mina kujua, huna gama daga. Kuruka ruka michezo ya kamba. Natamani ni kunge dunia mpenzi. Angani siwezi. Unanijazia mapenzi kuni. Jena ni mwagikia ona. Napie ni kufanye ni ni
mpenzi. Speaking from my heart.
Kuzirudisha fadhira mapenzi.
Baby, oh, can I tell you, oh, my mind? You know you own my heart, baby. Captivated my mind. Wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, na siku zote niombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nipende nikupende, tupendane. Ni bebe nikubebe, tubebane. Fendi darling, darling, sign from heaven. Fendi darling, mimi ndo janda we pete yangu mama. Darling, sign from heaven.
Ni wewe mucho wanje kumurikira tulimumiza iyo hatabona. Ona tumekutana hadi tukavana, tukapendana hadi tukafanana. Ni kukupenda ndo yangu taswira. Hii sweeti sweeti fasituwe na subira. Malezi ya kopura pia yena nifaya. Sana unajua dali. Mimi na wewe kama pete na kidole. Kama pete na kidole.
Sweetie.
Kuja pambio na jitesa, digi digi, kama wata digi digi. Kizi na ongeza nizidi zidi. Sije livye u na
Kise miwa.
This is for me and you. You know I love you, right? We have to focus on our relationship. Do you? Don't listen to them.
Oh baby, ukini gusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Nahisi ya kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajaa watafarani. Kwichi kwichi chumbani haziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Chochea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke.
Nikipenda waga napenda kweli woga wa kutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo nadeka nacheza napendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe.
Basi leo nadeka nacheza napendwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe.
Hakina chako cha mapenzi nishazama. Uzani isha ukimtazama. Mini wakupeke mwengine apana. Mwano sema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu.
Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Zawadi yangu. Na pokam kam baby when you tam tam moyo wangu umefanya zam zam kama karuna kuruma vrum vrum na kwa mapenzi kalo menifanya
oh baby no 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 I really love you when you're ready no
Oh baby, no, 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 no. I really love you and you already know. Oh baby, no, 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 no. I really love you and you already know. Oh my love, I'm about to be with you. I know you ready to do it. And you, baby, baby. You money kwangu when you think you man. And you, baby, baby.
Soft, soft, Toto when it's up, soft. Watoto yangu yiko parara pirera. Yiko ready kukubeba. In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers, mama, keep me going. Because of you, no longer panam kunaji. Samini panam pendaji, mama. Swear, strike ya tanani. Nifunza ukunati mama.
Come before you know. Cause I cannot, can you come before you know. usitoke hata mara moja. Akilini mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mi how I feel. Nitasema mi.
This is DJ Masumbuko, the king of spins.
Oh, na vitu vyako vinachanganya. Oh, unigusapo kuisha mwenzio. Oh, you are my genito, na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel.
Baby, I'm not gonna let you go.
Go on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ muda we, sekunde. Mana muda no me songa we, ah songa. Isema wane, yapo menyo na moshamba we, ah mshamba we muda sekunde. Mungu baba na mepanga we, ah panga we. Na uruma we, teno rini chiti na vise, ah vikongwe ulikuwa bize, ah mama be na moyo we, Nilivo kufuma we, ili nibidi tuko pole kulize. Nyogo bago kupiga siku mize. Ah mama we, kukwole wepe. Wala siku nyingi ya gagusta. Kukubeza eti mini kukunyanyasa. Nilikutunza wala siku watasa. Mana nupaya ulitoa. Basi kingi moyo wangu she utakasa. Sina kinyongo na we hata sasa. Mana nimefungua mpya kurasa. Ila siku fichi moyo moto bora. Kwa ndani sto
sema.
La 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 la
sto sema.
Ata yale antani
sto sema. Sto sema.
Ata siri za kitandani
sto sema.
La la la
sto sema.
Ata yale
mabaya sto sema.
DJ Masu, come on. Oh,
hata mjego tumbo, hata nitosha kaubai. Oh yeah. Unanipatia mana, nilishangalia sana, na kujikatia ntama. Oh la la le. Oh unavyonipatia, mama najifia, ama umepania.
Fire baby.
Oh la la le. A baby you my angel, mwenye raha za miwanzi. Oh, oh my gosh, let me sing for you, let me sing for you.
Nakupa salamu pole ex, mikmanza saivi na ninepa. Nilie nae kanitoa stress, nimesahau michoko ya nyuma nilipotoka. Hivi bado wanakuposti, wanawako wanakuposti. Malio ni chamba wale mashoga zako, hivi wapo wale mashosti. Namba zako lekwisha futa, nimezitafuta tunkupe tarifa. Niwe mpata amenipata odari, mwenye kila sifa. Yuzi ni mwona umeposti picha insta, umezidi kangaroka. Mifupa ilivyo kutoka, utadhani umetapikwa na nyoka. Umekondiana ule poli sana. Vipi danga lako la Masaki mesha achana. Situmependezana, tumependezana. Roba ya mapenzi nikaba imeshani.
Masumbuka
ni raha. Napendwa, 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 napendwa. Ilikia kasi ngoki. Napendwa, 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 napendwa. Nimesha tulizana.
Unakaza kushindia vijora, krimi mekwaribu sura. Wina buwana wako, mekutana wote hamna hela. Oh, serikali mekushaisha sera, kumbecha kulacha masera. Mie uko mweza ko, pensil mechanganya mpera mpera. Oh, na nilifosi maji kupanda mlima, natamba na kuwasha kumbo unazima. Nika ukua baridi na kutetema, yani mateso. Ukawa unaringa kama umepima. Na pole dada sasa umechina. Nimempata fundi Ronaldo de Rima, ni mineso. Nilijua tu tusingefika mbali, wewe na mimi. Unapenda makundo mana ukujali kidogo cha mimi. Umekondeana ule poli sana. Vipi danga lako la Masaki mesha achana. Si tumependezana, tumependezana. Roba ya mapenzi ranikaba imesha nipana. Yani raha. Napendwa, 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 napendwa. Ili chaka sinokishi. Napendwa, 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 napendwa.
Ukitaka nikuvishe, napete nikuvishe. Ninaomba kifo. Malaika wamefananisha, uzuri usiojificha, we wangu wa maisha.
kikata o daddy, you know daddy. Kipanda o daddy.
Fushangwe na jiatia.
DJ Masumbuko.
Oze. Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Jamuela. Jamuela. Mama jamuela. Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Jamuela. Mama jamuela. Mama jamuela. Mwondoko wako jamuela. Ukiniguza jamuela. Na tukicheza jamuela. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kasharika anapenda, katuma ya inatu soseji. Alafu mwendo wa kobe, 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 kobe.
Anafanya
na mwaga jasho, sho, sho. Natokwa na pepo, po, po. Chote kama ya Ronaldo. Tucheze tu by Buddha, my Buddha, hataki pressure. Oh my lover.
Oh baby, ukinikuza wanitia haya.
Haya,
na unapokata chumbani mama, unaniwaliza.
Ay mama, mama, uwani madama, mama, uwani maliza mama.
Na mengine ila misi na nyendo na kukupenda si shangai tabia na matendo oh, oh, oh. Macho ya jona pengine isijetiki ya pendo ikawa ndo tena bye bye chunga majaribu ya kwa ya kwepeki unga tuleki ya pusiwe feki isije kwa atabu na tihaki wapintaweka sura niambie Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae mama umekiweza iki kifimbo chaweza Unizidi sifa na sina mtetezi hapo mbele sije nikajita baadaye unaona vyo nipeza na si tunapendeza ana hicho kiuno hiyo mikuno wengine mwenzako sidhani hicho kiuno Kiuno iyo mikuno wengine mwenzako sidhani iyo mikuno
Kama umefunga mota, unanipeleka peleka putu Nafuna cha kusema, moyo livo usokota Unanipandisha, unanshushi Tambwea hivi, zobebe, nikangwi na nikaliwa kwa Watu kunumiza, baby, chondo sineche wana nisiwa Nisike kachuta, kukupata Juwa kinyate takwe dalili, weza kuna nipa mashaka Juwa kwenye mapeza, kuna utasiri, ona Chokulinde kaboti kati Nikwite betu nitedati Yapo kitoko pokea zawati Chondo sinye pere titati mama Ukinona mtimzi manandia kwa jili ya mapeza Kwa si shangai Mana umeniweza mama Nyuma mkia wapweza Yani mezidisha sifa na umenikule
kesho kinyata sijenga kinga pata. Sitaki kukupoteza mama, pelezo ni makengeza mana icho kiuno iyo mbiguno wengine kupata sisani icho kiuno
leka yego iyo mbiguno wengine kusana na mpango ujue kwetu. Babe, did you know? Nakupenda sana, wewe ndio wangu chaguo langu.
Nimie mara maero mama, bingini I love you. Maiki ne mwachana mama, watime haruswa.
Baby puonji, jaharamia. A baby puonji, jaharamia.
Niko rise niji whiskey nato fraa tanki kosa nanombe kwa Mungu wapo walo waini tosa kisa sina fungu nakumbuka long time lilokuwa hard time kabla udani toa kwa ukungu usha ambiwa maneno shazi usha ambiwa misina hazi uka ambiwa mimi jambazi tapelo mapenzi na baduka ni hitaji usha ambiwa maneno shazi usha ambiwa misina hazi ukaambiwa mimi jambazi tapelo mapenzi na baduka ni hitaji.
Oh,
na ambo tayocheza. Macho kitu kouzia ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwako unawekeza. Zuzu zuzu shani zuzua. Chakuvisha veo na unataka kuvua. Na kitu sijojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua. Mwisho ambiwa maneno shazi. Mwisho ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu
kanihitaji. Ayu ni penzi lao kweli baby nipetu. Na uti mikuta nimelala unakuja juu. Fana maito
wendo aku uhea ikeno todo nile goro ya kwa itureire noe kendo anie kendo anie keo kuma kweka in switi wanie
noe switi switi noe
My body the king of spins.
Kidogo tupanane, maneno ni ya nini tupishane. Tushapendana basi tuzikane. Napewa mapezi na mashamsham. Mwambie uyo ex mambo bambam. Akumbe mahaba matamtam. Acha Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mita wa mita mwanga kositaki. We baby, my baby, mwana weta mwana mwana kona. No time, say, no time, baby. No time, hakuna muda kupoteza baby yoba. No time, say, no time, baby. No time, hakuna muda kupoteza hanyo.
Mazumbuko, the king of spins.
Oh baby wangu, when si unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Wezo menisweka mate, kamdomo mate, acho nikamate. Ayani umeishusha pressure, kila soka mami unanitesa. Nikila kila siku kukesha, na muda unashindwa kutosha. My baby, oh baby, mwana mita mamita mwama kositaki. Oh baby, my baby, mwana mita mamita mwana kositaki.
Kampa mama mapenzi anaweza kuchipua jangwani, mapenzi ya danganyo usifanye utani, shikwa na polisi utafungwa ukae ndani, yakikushika mapenzi mambo hadharani, kubebe mgongoni kuzungushe mtani, au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over, nimesare, sina sera, sina agenda, sina pa kwenda, mtu ukipenda danger naweza kusaga chuma kwa brenda
vika mama ndio mama. It's a very wako Shanghai. I'm proud of you, my woman. It's your puppy. Well, and the end of my moyo, I'm kia wa fagio. Oh, fagio. Fagio. Oh, eh, eh, eh. Don't too much sweet.
Masumbuko.
Napotaba some nishiram. My lemon, my sugar, sugar, tum tum. Proud of you, my woman. Miss your body. Now when on your toy, I come to you. You got a makuna chanda toges. I'm the kwangu shatulea, be like yungulea.
Anachotaka, nakata, pochi, namnunulia. Namwaga manoti, naudumia.
Haitaji tochi na mulikia kashafua kweke vua koti na mkumbatia I need you by my side, need you in my life. Girl, I wanna marry you, can you be my wife? Skumbagi sera za kuja kukura high. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nalipandisha mizuka, zuka, naruka ruka matuta Tuta, sifa nyingi za kukupa, na kupa Mwendo kama umejisusa, unajitupa Funga cast number moja top top Kute mwana mkoswaza na jua sop sop Chote na chofa, kina fa dup dup Wakinuka Kikando bala
Ibu jida pika umamai Nani ni umamai Nichapini wako shangai
DJ Masumbuko
Tumbelo yangu Inashino kufumilia Sikuwa maapa na yonipa Yazidi baka na mwagikiwa Ana nipa vinono Baka na isi changa nyikiwa Ongera wake somo Mtoto kafundwa katimilia Wali kwa maini Maja darasini Nankirudi nyumbane Nanyuliza nanze chakula ama mimi Hapo ndo ananifurugaga Kichwa kina niumaga Doma na nimewaitaga Nipyo shauri
Hadithi ya githi
Tamule
Mwezenu mimi
Tamule
Mchumba wangu
Tamule
Sise
Tamule
Hadithi ya githi
Tamule
Mwezenu mimi
Tamule
Mchumba wangu
Tamule
Basi sisemi
Kanyonyesha jua la subuhi Kafopea kwa dirisha Na mizungu ambayo sijui Amenifundisha Shombo na maharani Amenisafisha ya Kama hoi sijitambui Na vyo jibebisha Kanituza mahaba Kamu kutarajita Kibaba baba Michezo ya makida kida Tuna wakera waji Mbona utapata shita Ni wape siri labi Puto limepata wivo Nilonge silonge
Longa
Mweze nungi
Longa
My baby wangu
Longa
Namlavu
Adithi
adithi
Tambule
Mweze nungi mi
Tambule
Mchumba wangu
Tambule
Basi sisezi
Tambule
Adithi adithi
Tambule
Mweze nungi
Ni kuonge vya thamani Ama
niwe fundi wa kuigiza Kakanumba Masanja Joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwenda. Obasi jilegezi, ni kubebe mbongoni. Nika nikudekezi, nikutunze kama mboni. Wakija wapotezi, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Uwabami jo, kululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Uwabami jo, basi cheza na mi.
Mujongo mwaropaini, mchungu kiruziwa. Same mara sabini, uzungu siachaliwa. Kependa juwa majini, kwenye ufungu pareniwa. Kumbete baridini, kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu nyama kutu sinije na kibiriti.
Asawe.
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani na wikaja kukuchiti.
On Instagram, Facebook and Twitter like DJ Mazu.
Nikubebe mungoni. Kita ndani nikolesi kwa vyuno ya kingoni. Kisha nipembeleze, nirudisha utotoni. Weka mate niteleze, kama nyoka pangoni. Oh baby, asete sikitoko. Oh banwecho, ululu feni. Oh baby, asacheza nipone.
Puli baby, nivute niishi nibaki kishungi. Ai, zuri baby, nibandike nigande kagundi. Makuli baby, nilishe nishibe kitumbo ndindi. Ai, unani, koleza unani, chumbeza unani, legeza aiwe. Ukianza ganda, nina yaweza kandani, kwenye meza suna.
Masumbuko.
Nawaza, isijema
niche yambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadonde. Niweke wazi ni kipi kinafanya uridhie. Tell me baby love. Oh basi niambie. Baby unanipenda ingalisi na doho. Tenda ukaniumiza roho. Sikuzi magari ya wakongo mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna. Oh oh. Usijengeze apuna, ukaniachia ngunga, wana kumendea chumba. Oh oh, baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kueke wazi ya nini ni kufiche vyambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urikani.
Aka eneka mina kupendaga. Oh na, the only thing I have in my life is you. Asichomeka nyavuni kwedaga. Wacha pensi kama moto. Tukomeshe hao wanopenda choko choko. Na pensi kama bia nileweshe. Kilo mia nipepeshe. Ay, 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 ay. I like the way you kiss it papi. Komi tati, simama na mwana. Ninge makagi, lito papi. Nyambie watagwa. Sijui ni kukunge nyavi. Imi tati, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji. Hey, you my beautiful angel. Ay, ay. African baby, sweetie, sweet man. Ah, yeah. You, beautiful angel. Ah, yeah. Tanzania baby, sweetie, sweet man. Ah, yeah. Oh, no. Asa haneka, oh, gaga. Haneka, oh, gaga. Haneka, oh, gaga.
Oh, my little one. Asa dansi wa baby.
Get his mixes on his YouTube channel. DJ Masum Buko 254.
I wish I could give you everything. Cars and mansion you want, oh, baby, yeah. But love is the only guarantee. The gift I have in my heart, oh, oh yeah. What's your basic kamamoto? Tukomeshe ha, wanopena choko choko. Na penzi kama biha, nileweshe. Kupa kilo mia, nipepeshe. Asa haneka, oh gaga. Haneka, oh gaga. Haneka, oh gaga.
Omalisha mwa, asa dansi wa bebio.
Haneka, oh gaga. Haneka, oh gaga. Haneka, oh gaga.